fast ranger. I'm the icon boy. Kelly, you made my beat too. We need to discuss. Zelum Kwano Yantisa, Nambi Aviram Cinema, Nane Mama Yantisa, Nane Wazam Kenemia, Naye Nakura Bamorina Sanyalala, Yuma Perfect Nova, Yabanja Kira Wetabasa Wedagala, Yabuendo Waza, Were the Bossi, Ukagari Tangetura Kukaria, Won't buy a chance. Sina kasente na yomu mwano gwe wangenzi jude. Bagamba toli na nabude. Obadise overtime jimpe. Na muli mwenkulaba nafua. Omukono gugumbara mwamanyi. Kukwata mpola nga chatika. Wansi chaku wampima kuminzani. Kuita my first lady boss lady. Ye was kaskas kanga magineti. Kulete la breakfast in your bed. You call me anytime, I'll be ready. Gwe ready bossy. Ukagari tange tula kukalia. Wompa yo chansi. Kusubizo utapumbenya mutima. Gwe ready bossy. Ukagari tange tula kukalia. Wompa yo chansi. Kusubizo utapumbenya mutima. Bilabira msinema Ngane mama yantisa.
By the way, Kelio made this beat.
Na yewe nakula ba morina sanyalala. You my perfect lover. Ye banja kila weta baza weta gala. Ye wewe ndo woza. Kuita my first lady boss lady. Ye once kaskas kanga magineti. Kulete la breakfast in your bed. You call me anytime, I'll be ready. Gwe ready bossy, kagari sange tula kukalia. Wompa yo chansi, kusubizo